SBS Audio is supported by advertising.
SBS Radio. Kubari ko baradukurikirana ini SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amedenizigama nongiye kubaha ikaze kuri uno munsi aho tugiye kuyaga na muganga Damascene Rutagenga numwe yavukiye mu gihugu cyo muri Tanzania ariko akaba asanzwe ari umunyarwanda akaba ari muganga hano mu gihugu cya Australia mbere akaba asanzwe ariko ararangiza amashuri yiwe canke ariko araspecializa mu bijanye no kubaga abantu niwe turi kumwe ngaha muri kiganiro agiye kutuyagira mbega byoroshe gute canke vyakomeye gute kugira uno munsi abe ari ngaha ni SBS mu Kirundi kaze sbs.com.au kaze ubugira kandi rero nkuko nari ndababwiye ndi kumwe na Damascene Rutagenga ndaguhaye ikaze bwana Damascene Rutagenga kuri SBS mu kiganiro cacu
murakoze Amede
kuva muri Tanzania mu Rwanda gushika muri Australia byoroshe gute byakomeye gute
urakoze ni ikibazo gikomeye umuntu yasubiza mu gihe cy'ubuzima bwe bwose kuko kuva muri Tanzania byo njya mu Rwanda ntago ari ibintu byari bikomeye kuko cyari gihe abanyarwanda bose batahaga yari nyuma ya genocide nyuma y'intambara abanyarwanda bose bari hanze baratashye icyo gihe natashye nk'abandi bose nari nkiri muto cyane twasubiye mu mashuri amashuri yarakomeje nk'abandi bose nuko nza kurangiza medicine ajeze imyaka hafi 13 ndangije medicine kuko narangije muri 2008 nakoze rero mu Rwanda igihe cy'imyaka 2 nyuma yaho ngaho nibwo naje kuza muri Australia mu 2010 nk'umunyeshuri naje nk'umunyeshuri nje kwiga masters
kuza nk'umunyeshuri benshi baraza nga nk'abanyeshuri hari habaza bakabandanya biga hari habaza bagaca bareka kwiga ugasanga birabagoye mu buzima wewe nuruhe rugendo wahisemo kuza niki wakoze mu gihe waje ngaha muri Australia nk'umunyeshuri
kuko naje ndi kuri visa y'abanyeshuri byumvikana ko nari mfite inscription rero naraje ndakomeza ndiga ari kubaje ikibazo kiza uti byari bigoye gute byari byoroshye gute nuko rero naraje nta kazi nabonye byari bigoye ubuzima bwari bigoye cyane aho ngaho ni naho hari critical hari igihe ubuzima bugora cyane ukavuga uti naje kwiga anzi ko nzashaka akazi nkakabona vuba nk'isupportinga nkiga nkagera ku byo nshaka ariko bigahita bigorana cyane
ni giki chatumye ubandanya kumva yuko uzobona akazi mu byo wari warize nk'umuganga kuko hari abandi baje nk'abanyeshuri hari abandi baza mu bundi buryo hari abandi baza nk'abakozi bagashika ngaho ugasanga ibyo baje biga barabihevye kubera yuko babona yuko bidashoboka kavuga bati dakoje mbandanya niga kandi mfise umuryango canke kandi mbona ko nkwiye kubaho reka ibyo kwiga ndabirangirize ngaho nje gukora ndondera amafaranga ni giki wewe chatumye wumva ko ukwiye kubandanya uwiga
biragoye kugisobanura ariko ni motivation na resilience niko nabyita
motivation ni nko kumva yuko ufise imbaraga kumva yuko menga hariho ikintu gituma kikubwira ati bandanya resilience naho ushatse kuvuga ngo kutava kwizima
exactly nuko kutava kwizima nkuko bivuze ibyo bintu rero baba ari abarundi cyangwa ari abanyarwanda ibyo bintu tubyifitemo kuko ibi ubuzima twabayeho nk'abarundi cyangwa abanyarwanda ibyo bintu birabitwemerera kuba tubifite ikibazo ni ukumenya kubifite izo mbaraga zo turazifite iyo ugeze hano ugasanga ubuzima bw'abantu babayeho nubwo babutandukanye nubwo wabayeho kenshi bashobora kuba bari successful or not ariko
ibintu byarabashoboke
ariko cyangwa se bitarabatunganiye ariko ntabwo ari imbaraga bakoresheje kugira ngo babigereho hano iyo ubonye information urazikoreshwa kugera ku cyo ushaka urumva niyo mpamvu rero ngewe nari nzi yuko naje nje kwiga santé publique cyangwa public health cyangwa ibijyanye n'ubuzima bw'amagara y'abantu muri rusange ariko atari ibintu biri byo kwa muganga ariko ngiyewe muri gyewe nagiye muri medicine nshaka kuvura abantu kuza nkabonana n'umuntu akaza afite ikibazo akaza afite indwara akavaho ngaho akize cyangwa se muhaye umuti w'ikibazo afite ngiye nicyo cyanjyanye muri medicine hanyuma rero nageze muri medicine nza gukunda chirurgie nashaka gukora chirurgie
kubaga abantu
ngeze hano mbona yuko bigoye cyane biranagoye cyane pe ariko nabonaga abantu babikora nkabona ntacyo dutandukaniyeho uretse wenda uruhu kuko nta banyarwanda benshi cyangwa abanyafrika benshi narinzi babaye bashirije ahangaha narinzi ko bizagorana narinzi ko bikomeye ariko narinzi yuko bishoboka nashoboraga kwemera yuko nshobora gukora ikizamini nkagitsindwa ariko ntabwo nanze kumva yuko nshobora kugitsindwa igihe cyose kandi nta nubwo ari ibanga hari ibyo nakoze ndabitsindwa ariko nabisubiyemo ndabitsinda kandi bigenda neza
hari ikintu uvuze ngo waruzi ko bikomeye ngo ariko waruzi yuko bizoshoboka izo nguvu wazikuye iyo ni jambo ritoroshe na cyane cyane uri kuribwira ku kintu ubona yuko umenga inzira ntayo ntahuca ariko kukibwira ndazi ko bikomeye ariko ndazi ko ni igiki cyatumye wumva ko ikwiye kuba ijambo ry'urufatiro mu buzima bwawe
akenshi iyo abantu babajije ikibazo nk'icyo bakora reference ku bantu babayeho mu mateka n'ibintu bakoze bitangaje bakavuga bati inspiration nazikuye kuri Nelson Mandela cyangwa se nazikuye kuri Fred Rwigema abanyarwanda nibo bakunze kuba cyangwa se abandi bakavuga na President Kagame uri ubu ngubu bakavuga ati no inspiration zavuye nanjye nshobora kuvuga gutyo ariko icyo ntabwo ari cyo cyatumye ngira icyo bita ubushake na sinzi ukuntu nabyita na n'ubushobozi bwo gukomeza kwisunika igihe nkeneye izo mbaraga ibyo bintu nabikuye kuri example zisanzwe cyane zoroshye zo mu buzima busanzwe kuko niganye n'abantu mu ngero nyinshi cyane ntabwo nari mu bantu nari mu banyeshuri batatsindwaga cyane ariko nigana n'abantu batsindwa cyane ariko muri abo batsindwa cyane nkabona ko hari abatsindwa bagerageje cyane bashyizeho imbaraga cyane urumva ariko hari ko nabatsindwa batakoze cyane abo batsindwa bashyizeho imbaraga cyane ariko nyamara bakarangiza bakagera ku cyo bashaka kugeraho nabigiyeho ikintu gikomeye cyane they never give up ntago bateshuka hari urugero rwiza rw'umunya Australia sinarye nindera simwibuka ariko niwe munya Australia wa mbere watwaye gold medal muri Olympic mu mateka ya Australia niwe watwaye Olympic gold medal muri Olympic yari Winter Olympics sinarye sindibuka ariko umugugorinze namubona impamvu yatwaye iyo medaye ntabwo ari uko ari we ubaye wa mbere mu byukuri yararesinze kugeza aho yari burangiza ruwa kane ariko yagiye kurangiza race abantu wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bose baguye asigara ari we wenyine uhagaze urumva ibyo bintu rero bingisha ko nta kintu na kimwe kitashoboka ariko ukenera ubushake bwa bundi butazateshuka kubera ko watsinzwe ikizami kubera ko wabonye kanaka yagerageje ikingiki kike ntakigereho ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye cyane muri kino gihugu iyo wabonye ko inzira uzacamo imeze gutya ari yingiyi uyinyuramo ikindi kintu ntaga gaciro cyane ni igihe bizantwara kugera aho nshaka kugera muri gyewe numva ko nzagera ku cyo nshaka igihe icyo gihe nikigera nzakigeraho nka focusinga gukora iby'uyu munsi gukora iby'ejo gukora iby'ejo bundi nuko ngo
murakoze cyane turiko turegereza kurangiza kuba badufatiye muri kiganiro hagati ndi kumwe na muganga Damascent Rutagenga niwe ariko aratuyagira akaba ari ko ararangiza cyangwa ariko araspecializa mu bijanye no kubaga abantu numwe rero mu baganga hano muri Australia tagize urugendo rworoshe ariko ngo yibwiye biragoye ngo ariko birashoboka turiko turarangiza hariho benshi bashobora kuba barabaye mu bihe nk'ibyo by'iwawe bavuga bati twaraje ibyo twari tuzi indoto twari dufise zose zagiye amazima yongo twarahevye twarabivuyemo none umunsi abari bari ko baratwumviriza bibwira bati ibi bintu ntibizoshoboka inzira nafashe ntishika n'igiki wababwira
ikintu nababwira nuko hari ibibazo bibiri ugomba kubanza kwibaza cyangwa se bitatu hanyuma ukabishakira igisubizo bakwibaza uti mu Nyarwanda bacumuga ni ngo umugabo arigira yakwibura agapfa imbaraga zituruka muri wowe ni wewe wenyine ugomba kwishakamo imbaraga ugasetinga target y'ahantu ugomba kugera
intego yahugomba gushika
yahugomba kugera none iyo maze gushyiraho intego yahugomba kugera uko uzagerayo utangira noneho gutekereza uko bizagenda kugira ngo ubone ikigushyikiza igitumugerayo rumwe ushobora kugerayo ni gare ushobora kugerayo ni modoka ushobora kugerayo ni ndege ariko izo ni detail wigaho amaze kumenya yuko ushaka kujya biragora cyane cyane bitewe n'intego wihaye ariko birashoboka iyo mbonye umuntu uteye nkanjye uva amaraso nkanjye biologically mu buzima busanzwe ameze nkanjye ntago nibaza ukuntu ashobora kugera ku kintu ngiye kikananira ibyo ngibyo niko bimeze ariko noneho ushaka n'ikintu ukunda kuko ntago ushobora kwishyiramo ikintu udakunda ngo ubone imbaraga zo kugikora ushobora kubikora umunsi umwe umwaka umwe ariko ntushobora kubikora igihe cyose ni critical kugira ngo ushake ikintu ukunda. Icyo ni ikibazo cyawe. Ikintu ukunda ni iki? Icya kabiri kuko ntabwo uzashakisha imbaraga nyinshi. Niba bigusaba kurara wicaye uzarara wicaye kuko ugikunda. Icya kabiri mu buzima busanzwe nta nubwo ari no muri kino gihugu gusa byanze bikunze ukeneye gukora kugira ngo ubeho. Uzakora regardless y'icyo uzabukora. Nuhitamo guca inzira ya hafi ukajya gukora ibyo udakunda. Nubundi uzakora uzabyuka mu gitondo ugende wiciraho ujye kubikora kandi uzabikora uzabikora ubuzima bwawe bwose miyevo kujye guta umwanya munini cyane wiga ikintu wumva ukunze n'icyo uzakora igihe cyawe igihe cyose nge nuko nguko navuga kuko niga chirurgie general shigaje umwaka umwe ngo ndangije chirurgie general ariko byonyine kubona akazi as a trainee nk'umuntu urimo kwimenyereza byonyine biragoye uretse no kugera kuri nivo yaho bakwemerera kwinjira muri training program noneho ukanayirangiza ibyo byose ni ibintu bigoye cyane ariko iyo winjiye muri system ukamenya uko abandi babikora umenye icyo ukeneye kugira ngo ugere kuri ibyo bintu kandi birashoboka
Bwana Rutagengwa Damascene tukwifuriza ivyigwa vyiza mbese tunagushimire kubona witabiriye waduhaye aka kanya kuri SBS mu Kirundi
Murakoze cyane
Mwumvise ijambo arangirije ko biragoye ngo ariko birashoboka Nitwa Jean Paul Amedenizigama nahuta mu kindi kiganiro Bye bye
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/ugahetamye radio app